nikukwabudu, nikukwabudu. Hata nipite kwenye moto, ninatazama agano lako. Agano langu mimi nawe, nikukwabudu, nikukwabudu. Hata nipite kwenye moto, ninatazama agano lako. Agano langu mimi na wewe, nikukwabudu, nikukwabudu. Rabashakata. Hata nipite kwenye moto, ninatazama agano lako. Pide kwenye moto ninatazama agano lako, agano langu mimi na wewe, nikukwabudu hata nipite kwenye miba, ninatazama mabashaka tarabusi. Mtunza maaga Yesu, mtunza maaga, mtunza maagano Yesu, mtunza maagano.
Thank you Jesus. Laka sakarabahani Raimo shakatarabahanda, wewe mtunza maagano.